Talk Down. Umisa yonke into. Kumisa yonke into lesi yisinyathelo esithathwa ngesimo esibucayi okumele wonke umuntu okhona ezweni lase South Africa kulindeleke ukuthi ahlale ekhaya ngesikhathi esishiwo ngaphandle uma ahambela into ebalulekile izitolo zokudla amafamasi amabhange nazo zonke lezinto ezibalulekile zizohlala zivuliwe bese lezi ezingabalulekanga zizovalwa kumiswa kwazo lonke kuzoqala mhla zi-26 kuNdasa kuze kube mhla ka-30 Mbasa. Usizo la ku WhatsApp 0600 123 456. Inombolo yezimo ezibucayi 0800 029 999. Lo mlayezo wethulelwa umnyango wezempilo kuzwelonke ubambisene ne Center for Communication Impact ngokuxhaswa yi USAID.